Captain Maybe.
So what's up, people, and welcome to the 1808 podcast. It's your boy.
Kucheki tu nikaa karibu alia diesel za Vincent Watende.
Guys, I'm Joshua H-Town, on IG, kama K. Yeah, bana.
And I go by the name Ula Pesa. Feel me? Money.
The tallest guy in the room.
Yeah, I'm the tallest nigga in the room.
Melea. I'm not sure what I'm saying.
Vile unasikia akisema hakuna place inanga challenges. That shit true, man.
Kwanza hapo kwa time.
Manze, for real.
Cancel plans za weekend. For very many weekends, una cancel plans and wingie podcast.
Wingie podcast pale ufurahishe. Lakini
unajua, you know, so gotta be there for you guys, man. You gotta entertain.
Atuhose unaweza.
Hapa kila mtu ana track to host, to will, to tat pale. Acha wasawani majuto wanaongea. Wasikia mtendaji alikuwa anaambia tuo yao mato. Kuna kahofu fulani kana mtafuta. Nikaanza kumwona podcast ya Askia.
Fresh good, Mr. Brown Boy.
I'm just like me, Mr.
One thing about you guys,
nika like just do mko wapi mimi nikifunzwa hii stuff nikiwa class, but mimi nilifunzwa kitu inaitwa tantaking na cheki. Sijui mko wapi, nika mko absent
janga tu.
Sasa hiyo siku mimi nikiongea nyinyi mnarukia maneno, so I had to like as well nige come up na hiyo na that rage na wafunzwa
kwa kanga tu. Mimi alinyamaza, alikaa kumenyeshewa. Tumi alismile akaangalia kanga. Najua tu nani kuasikia atakupiga bari. Jaribu
hiyo. Kuasikia mshikane mashati hapo. To podcast.
In life. In this life unapata na watu tofauti kukuliko.
Hiyo ndio humble. Hiyo ndio funny podcast. You be you manzi. You be you. Bana, tukibongea challenges wote alikuwa anaongelea time bana.
Hapo kwa time ha. Of later, saa tu inafika mse. Kwanza kasa hiyo ilikochua na sikia nimechoka.
Kila mtu anachoka mse. I love the worst part of all. Joto iko mse. Joto iko usiku buda mato.
Nikawa umetumwa atuue bwana. Nikawa umetumwa atuue.
Wanasikia majuu kuna this state fulani ime close shule.
Juu ya joto.
Juu ya jua. You say the sun is fucking hot.
Someone in Batata and Gold.
It's a June escape of Canada.
I was in the escape and down at Canada.
Let's get temperatures.
Zimmerize.
It's high on Fahrenheit. I'll go on to me and my measurements is in a class. Do you
hear? Ah, so I'm going to fall. I'm going to fall. Imagine you have 56 kgs. I'm going to get LBs. What the fuck is English?
Pounds. Actually,
pounds. Pounds. You know what I'm saying? I'm going to get literate. Imagine 250.
System yao ni ujinga sana.
Well, fuck them niggas.
Hala wafanya watu na film ni kasi hati yuko landed.
Mimi
kwetu kila kitu.
Tuambie, we are proud of what we are.
Me, I'm proud of what I know, but msa hizi fanya ni feel inferior, hati ni feel illiterate. Mimi bado nitaongea hadi ukiongeza ma KLB, ma LA,
za. Multiple now, 300 pounds. Oh, janga pounds.
300 pounds.
Yeah, I love you convert. You know, 8 kgs Buddha. Funse ame kuweka height ingine big, you know, there's nothing, manze. There's nothing.
Kuraja kuzajarito.
Manze, plasa sema, we challenge yako mekuwa gani starting off, manze? Kia zai podcast wa like.
Mi challenge yangu, mse niyo time na kuchoka. Sina time enough ya kupumzika. Na ikipata time ya kupumzika, napata niko na something else to do. But then again, come to think of it, nafana shukuru. Juu sahi Kenya, it's fucked up. Koko na kutuwa kufanyu, nafana shukuru.
Amina, sema nga.
Sijuko mwana history ya NYS. Majama,
walikuja slots zao, walikuwa mpua 3 jovani za KDF. Majama, walikuja kaa thap.
What?
Adi zao, walikuwa sorry kwa wengi, mse.
Walikuwa mikroa mivu,
majama kaa road. Na space nye hiko, vacancies nye ziko ni za
3 jovani
peke.
Na wamekuja watu bo.
Watu bo, mse.
Adi
si bo, niko shua meja.
Walikuwa wengi.
Walikuwa wengi,
mse. Alafu, what happened? Gaba ili ya muaje.
So, siji.
So, hiyo story tu ilishi. Mini liona tu hivu, sikuwa hiyo na story.
Bana, mina sema, say, wa create. A large army, army yetu ikuwe big, extensive.
Unajua wanachukua watu wa nje, na sasa watu wa NYS pia kuna ile first priority. So zao hizo ni hizo slots 3 joni wa umekea. Sana sema hata siwaongeze hata kuwekani.
A punch, ban. Ongeze punch, but hiyo ni kazi ya gava. Tuwezi ingilia, mtu anakula ushuru yetu.
Hey,
msia hapo.
Zigea msia na 5 player, say, jodi ni kushawa. Asa inge alikujivo juu, like, sayi Kenya hakuna employment, you see.
Adibia, ni opportunity mzuri sana kujiajeshi. As much as me, yes, bana. Inanikalipuliwa na huko.
Ndugu yangu kwa na maskas kwa mwili, bana. Kuna ni scam kardinali. Bana, wanafungua tuivi hata.
By the way, come to think of it. Kenya nakuwa na wanajeshi light skins. Juhi, yomu.
Chuchi, sawa.
Amekelewa bunde ya jana tu. Mwana kwenye mwaki anararuka na comfortable. Eh, nga sema ya ugopa. Amina yusi kwa mtu softy maizi.
Eh, amizi mama.
Eh, amizi softy maizi. Walai te.
Kukuna mtu anda kubembele.
Pale. Manzi, eh, nga sema. Eh, tuwe army people salute manzi. Muna pitia through a lot.
Sijali mimi.
Ah, tulia. Kwa hivyo sikili kwa kakine ami.
MC, ami siya.
Kwa hivyo.
Sina kuchapi hapa kwa job.
Anashona na mato ami hapa. Bukisha kutanga. Ntanguaji.
Mato mkienda vita mkiwa. Mkiwa menini iwa mna mtafuti. Matiwe. Nila mwana mati. Niko hapa mwana.
Mkiwa na mati mkiwa sekiwa atbana. Mna uwa maini Mr. KT.
Mendi gabi.
Onekani ya kikuji.
You never see him coming. Mwana bites. Manze, shout out to all army soldiers out there, bana. Enjoy the episode, bana.
You keep in a safe. Na
fraia, bana. Muna keep us safe. Sana. We.
Ati, awache kwanza hata niwaingili. Alishababu wali attack Kenya last week. Mkifanya ni?
Wapi.
Zi, bro.
Post, uleona ujala.
Post, yo kitu mekuanga. Yo kitu mekuanga. Yo, I think. Venye wana sema.
Walingi haje.
Critics nasemeka na. kuna people internal
kuna mall.
Lakini mimi sasa siwezi kuingilia. Unaona John Marangapo ameshika wase before attack.
They don't announce.
They announce.
Lakini wao majamaa walikuwa wanachukua hizo video wakiua Wakenya.
Wala.
Wao majamaa walikuwa wanachukua video. Msema pigwa headshot tu hapo. Mkiona wale mwenye alisamehewa pekee ni waria tu. Kwanza kwa mwingine alikuwa amejificha ndani ya container. Huyo sio pigwa risasi ngapi. Alipigwa ya kwanza akaanguka chini. Ndio alikuwa amejificha so hawezi mfikia vizuri. So when I shoot through the two new openings.
Oh.
Aka shoot hiyo nyingine tena akiwa amelala.
Na wao sio na record.
Na record. Wana mshoot tena. Ana shoot hiyo kama mara 4.
Na hapo ndo unasikia tuna begging the question. Bado nini? Kuna division tu bado iko. Hata tukisema vitu ziko okay, kuna division iko under order. In terms of our religions, kuna division tu inakwenda tu
under order. Si nini? Al-Shabaab si atuwesema au tu wanataka ngakumeka. Nikawa nataka kumeka. Nini hiyo Muslim culture kaibaya. Initially this guys are our brothers.
I don't refuse. Even you want to paint another picture.
Mimi nimekuona, mimi nimegrown a house.
Unule ninja fulani. Waje kwanza ni light skin. Give us your Eid.
Manze. Unava kanzo for the first time bro.
Nilianga de fulani. Nilikuwa kwa bishiko kina bishte yangu. Kisa mshiti yake amekaa ameniongelesha nini? Nikamwangalia akaona tu yeye sijarada kitoto.
Aliniuliza ni mwarge
sana. Nikamwangalia kuniuliza mimi ni Mkristo. Nikamwambia uka.
Wala ukai kweli. Ndio maana ule wote wa kwa mosque anakuwa changa unapita. You are very privileged Japani. Bana wafula pale anajidanga. Wafula ndio the true one lakini haizi pita.
Haizi pita.
Anasema amekuja kukula.
Wafula
No way.
Manze, mina kwambia, challenge is ngine most nila time tuli lose the whole... Yeah, at first we had tuli losing 5 episodes, God. Manze.
5 zote MC.
Na plus 11 Q za kwanza.
Damn.
5 other episodes. So yuko manika kukona season moja, like a half a season of each and every show.
Kunyomaji tu zote.
Kini.
But like, shit happens though.
But in this summer it really happened for the good.
Sababu tena tulikuja tukakaa na style
nyingine. Different style man. Mnadhani podcast ni rahisi ndugu zangu na dada zangu pale nje.
Content. Kwanza kukarisho. Kukarisho zile.
Kukarisho si rahisi mse. It's hard as fuck.
Na kuka last episode wenye ilikuwa imenikalia na hawa
majama. Ah wasi wananije ukijana mnamkuzia bibia kijana ashalama bibia.
Ashaanza kufanto.
Uliona venye alikuwa anataka nani? Kuna mega vesta unaona venye mega wa unaona hiyo
sifu siiza boss
sasa
nani alafu nani asifu alitoaje Tony na Ice Spice hapo that bitch gano ass
she just
mafuta man she just fine man what can I know
gawe mafuta na crisis man
acha tumdanganye mimi hapo naye sumu kweli she's fat that's not a lie you know
She touched the podcast. She pretty though. Yeah, you know, like
joking, man.
Yo, joking. I spice you cute and you cute.
I spice.
I mean, I apologize, man. You feel me? Like, you know, if I had a chance to, I can't simp.
Manze, after losing the fights ilikuwa something.
Manze tulisikia. Tulikuwa tumerudi down kwanza kuna ndo alikuwa anasikia kwa
hiyo. The feeling ilikao.
Ukijana alikuwa askia mkata did.
Mse tabu imagine umekufanya job sawa. Then una get your salary. Before ufike home
inaibiwa.
Manze. Piga hesabu.
Ngoa.
Mimi nakwambia my first time.
Anakulia tu pale tayari.
Uda. Mina, msena kuchapia first time ku get paid salary yangu, monthly salary yangu. Wah, msena donge niangalia. Ulikuwa niangalia kitu na uja kwa kili, he wants to steal my money. He wants to steal my
money.
Taku ntoke. Na sasa penya nimekadoa, di muzi ya ni search, haizi pata.
Mazele, nchangu wa pesa itayo. Kushashika hivi pesa hivi. Ndugu yangu bana unakuwa insecure within a second. Unaanza tembea hivi tao
man. Kila mtu ni mwizi. Kila mtu ni mwizi.
It was nobody, man.
Everybody is
nobody.
Angalia tu hivi venye watu wanakucheki cheki. Nikawa ame notice. Nakumbuka watu tu wako shughuli zao.
Man, mimi nakwambia ogopa. mimi nasema bado create time waje ili bidi tubadilisha time ya kila kitu
mzee
lakini nakumka zile za kwanza bado tuko tunaenda mpaka usiku
buda
lakini
kitu moja tu roho safi jo wasichana wa Kenya tafadhali tujue ku keep time tujue ku keep time pale man okay
always keep time hata waambia aje hata wa threaten na
nini YouTube by the way
au jamaa au keep time so ni waambia
eh unaita majama
hey, mimi unaniona kama nipatie dakika 5 na kuja
mbona unaita majama
eh mbona unaita Are you one of them?
Ni.
Zee, una msema majama.
Au majama. Kana wiki jana.
Nigga!
No.
Nigga!
Ni experience.
Ni
experience.
Oh shit, man.
Ni experience ya kuwepo.
Umewekwa?
Si, hiyo ya kuwekwa ati na mawazo. Ni hiyo experience ya umepanga.
Sungesema.
We.
Mali kitu maana
lakini sasa hivi wakapatikana na nimesota
I'm telling you bro no only one in the episode afikiria
100k to Tito nini sema under certain circumstances buda kama sai
hey that is like nimesota mseo
kwa sai ai under these circumstances msingi kwa safi dadangu
bana it's getting worse yani kila time through the more years zinaenda the worse na ku msota mfuko inakauka
Yo 500k ata kwanza ikala ndivi na mambia location. Don't pay in bank account, pay in cash.
My best.
Hey, buda. Eh, lakini matuna za kwa bentai mwa msee, mdebi sana. Eh,
mimi kwa za mika pata tu like, mwenye kwa natuka posh tu hapo vo maini. God damn, money.
Tua shide ya kuweko.
Man.
Elias kumtachana kila kitu inaenda.
Manzi. Lakini at least flex for a while.
Ah, bro, nakisha bank account yangu.
Pesa kingia kwa account yangu itoki.
Itoki.
Lakini gari yako kujia.
Nikama madem.
Simu yako chukua.
Nikama madem. Nikama madem. Demu wanaolewa. Ushi pata wa mama ki advice yana.
Bro,
wacha tu
wallahi ninakwambia ni mwana mwingine anadanganya mademu ameona ati oh acha na ubona msee she's wrecking up marriage
na yeye yake
na yeye yake ya 10 years ago acha hizo acha
wengine wanapata yake iko stable lakini anawapatia advice mbaya acha tu msijui anachukia na hapo nini atakai kuona mwingine akimake it
acha always say snakes can never be friends of snakes we mtate time gani ku understand kile naambia nga daily
acha dio pata advice ipate nyo patanga mwanamke yake advice wana mwanamke mwenzake sasa mama hizo pesa zao mwanaume jisaidie nazo like nika a control mwanaume vile atatume hizi pesa but benefit iende kwake because like wanajonga marriage tu itafail
au uongo mimi pesa yangu
bwana mademu kwa
marriage
itafail bwana bwana mademu anajekea kwa akili mimi mara mingi nimesikia advice kali hizo mama
mimi na nayo totally hapo
eh
kuna mwingine kwa
gas so kwa like mademu like akipata chapata bwana kuna do vose kitu ya kwanza like aki kitu ya kwanza tu hapo ni kwa decide na hiyo do vlataji atachukua hizo do
atatake a ZK
kuna flani ununua si utamnunulia sijui ni
benefit nazo msee
mimi nakwambia
land iwe kwa kwa jina yake hivyo hadi waki divorce
na mimi na mimi
hivyo
nani mjinga huyo okay
wewe unapata
muda kenodia mama kenodia kwa huko nje watu wana simple kuna pesa na wana simple
Eh msee huku nje
once
unajua ni price unatingika msibaki kitu niweke kwa jina yake
mimi nasema as long as you involved on the game hapo night as long as you involved si ati ganzi ni mimi natoa alafu nataka iko under you no fucking way 50-50 ama you played a part that makes sense lakini au dai
unajua coding tu venye fulani unajua tuko na discussion jana daro according to unaona sasa hiyo kioo kila kitu wewe unabuy after umeoa first of all, uwezi uza bila bibi yako ku consent. Second of all, mkiachana chances ni inagawanwa nusu nusu.
Kama aku play part.
As long as you're married, inaone hiyo ni kitu umegain ukiwa na yeye. So yeah, it's just like kitu yote ulikuwa nayo before hiyo ni yako. Lakini ngoja certificate. Ukishapata certificate furahia na uone jina lako. Kwa hiyo gari, ngoja logbook. Kwa logbook iko na jina lako furahia.
Unaweza patiana logbook na jina ya mtu mwingine.
Hizo gari ni mimi nimenunua.
Alafu unaweza patiana logbook kwa jina lingine. Ati ni kama ninunua gari alafu niandike under Martin Mula. Am I down?
Yeah.
Alafu mbori ni unanunua hiyo gari alafu unapata inaendeshwa na mtu Benz kama hatu
pale. Wallahi manzi.
Bro unapita pale highway. Uko kwa Benz kako alafu unaona range yako inapita na ka boys.
Bali chukua gari ya demu yako.
Na
number plate unani hapo.
Unapita pale kando unapaka hapo mbele. Nashuka.
Number plate ni hapo chua
nige. Naomba tokeni kwa gari yangu inakujio. Inakujio na nini?
So je, sasa kuna process uwezi tuto hivyo once. Uwezi tuto hivyo once msee. Uwezi tuto
nikuitia masasa ya kiana.
Before, pia masasa hata kumbia kuna process.
Hakuna process, gari ni yangu. Jina iko kwa jina.
Si logbook unabeba hivi.
Logbook nikiwafungulia hivi logbook niwaonyeshe ndio hii. Jina ni nani?
KBM. I was in the drive at the police station. Ndugu yangu pale
inakwanga. Wacha gari hapo katikati ya barabara itakujia.
Alafu nilikuwa hata kuna story flani kwa kupiga juzi na ninja wangu fulani akaniambia kuna manzi tu alikuja hapo base. So manzi cause mori wake akona connection na wababa. So dem anaona umdem ana flex fit. So dem sasa kiko akili yake. Anataka tu kupata mbaba. Nothing else.
Mademo kwa hiyo. Hadi kuna dem flani, hadi mama, hadi wazozoona.
Nataka tu watu waambie
wanataka. Usikini kuna job mate. Sorry to say this man, sorry to expose it but hadi anaongeanga tu alikuwa anaongea different na bonga. Then anachapia. Sijui like okay kuna this incident dem flani workmate alipo alibiwa laptop na simu iPhone kwa kama hapo tu azi akienda home kwa laptop. Na simu.
Na uroma huko.
Nadi manguo. Sasa unachikilia. Alikuwa anambia umuumizi. Basi usiniache niende na masu nimwagie manguo zangu. Umuumizi akamchapia nenda na kila kitu.
Oh.
Sasa akamwambia sio unachiki. Sasa udem amebua iPhone hiyo ni nini. Wajua the next day alibua iPhone nyingine. Like na the boyfriend. Sasa this is how we work with. Sasa we work with ndo alikuwa analia. Okay, I wish I didn't get patam babas ka huyo. Nataka tu boyfriend mwe yako na do babas. Hadi mama wangu alikuwa anaanza kwani bado sijapata.
I'm like what? Manze.
Sasa can you imagine sasa 95 of these girls even
though 95% of these girls say wako mentality.
Sasa hii msemo unataka tupata mabibi. Tupata mabibi.
Usitafutia pesa kama wewe usifikirie kutafutia pesa.
Mama alafu sikia skinting iko. Skills yeah. Moja ako employed and ana tafuta already she's making money
lakini bado haitoshi doshikangi na kitu yote
haitoshi
demu nampatia hii anakuambia tena anataka hii umpatia hiyo anakuambia tena anataka hii
manzi wako
mimi nataka tu waseme mnataka nini na wewe mimi ukinipatana na mimi mahali niambie tu unataka nini
alafu sasa ndio kitu
set tu records zako straight. Tusianze tena hapo nianze kusikia mambo ya pesa na mimi venye mimi
bro. Ah, acha nikuulize. Acha niulize tu. Uko na ganji, si ndio? When you're that rich boyfriend, unaweza jicommit kwa umanze mwenye unajua tu yeye price tag yake unaijua. Unaweza commit kwake.
Aise.
Well,
unamtumia tu.
Asa options. Sasa hivi unajua mademu
wangu. Mwenye unajua price tag yake unamtumia tu.
Si ndio? Sasa hivi mademu wangu kwa hivyo.
Kwa sababu sasa niseme, unaona ukiona dough, unaona azamani ukiona pesa. Apart from kidogo kidogo nasikia kwamba wakifanya mistakes, umefinance deal, umefinance hadi career yake na nini, si ati ni bibi yako or anything. Unaona wengi wao wakiona do, kuna venye how treat kwa watu. Kuna venye hadi mwanamke akikuja anajihambu yeye mwenyewe.
By the way, lakini sasa hiyo sasa kwa no mentality ya I want to
ukiona do demo
respect. Unaona ukiona pesa.
Check mse mimi nimecheck deal.
Ni do mse.
Mse mimi nimecheck deal fulani. Deal. Udema mkua huu, sawa? Mkua huu, mkua kwa hizi streets. But as soon as vila lipata tu a rich boyfriend, she changed, man. Standards zilika.
Anaanza kutreat, nyiwe ngine kaa trash.
Mse standards
zilika. kituiko
nikipata do Ndio, so kuna nini, so tatuwa hapi hizi nini nini. And then kulikuwa no de fulani rich kid. Kwa zile za, anarizo na mimi, guy. Ama, I wish nikijua vile za kutole ile nini yetu, kiti yetu, fulani atutumia ingi.
Never fall for a woman's shit.
Ude ya marafikiria like vile za kusaidia. Then kuna wageto. Wageto wana make fun, man.
Wana kuchekele
ya. Wana make fun. Like sasa wewe. Like anashanga sasa, bro. Like, anakuonesha
you nothing.
Man, I want anything. Yeah, like, yeah. Wait, anakuonesha tu any nothing. See. But then, kuna mungina an reason, like, ako worried, ako concerned.
Wanakuanga hivo, Miss Jerry lewa kwa ni, your experience a good rich kid. It's a very good experience. Yeah, ukipato si waikata. Wacha, mita ku advice tu hivo.
Kwa list ni wangapi, kwa hii list ni wangapi.
Wanya nimekuwa, nimedia rich kid. Very concerned human beings.
What? Bro, I support. Nice year, Dano.
They broke.
Take away even. Gender equality.
Gender equality. Naye boys wake suf kabisa yani jamaa anahangaika amefandiwa kila kitu na nini ni tu ama vijana wa mtaani tu miadarati
so tuna chapi by the way amade
hapo demo muita yeye umemwita diko wake
na mwasi
anasema anamwambia ati ati leo kuna sapo acha nikutumie ati leo unapitia kwangu leo napika.
Na Mungu
anipe anafanya hivyo ni mama yangu mzazi.
Mungu anipe spirit. Mungu anipe courage ya kuongelesha mademo mabovu.
Nikipata
most time mwana apata
na nao. Wanaanga nini na wanao maringo.
Usikii wewe mse. Yo lakini mse kuna wana ile fear flani mse.
Man hivyo ndo tu mse.
Like them
would tuna feeling threatened.
Them ni bomb
bana demo kona do.
Ndugu yangu
bali nafahamu achio
yo. Wala tunaenda date bana ati order nitalipa.
Hiyo kitu
tunachomwa. Mimi mosque aibu. Mosque
bro.
Demo na nilipia man.
Bro,
hadi unaweza kuongea.
Eh, unashindwa kusema nini?
Acha tu.
Una kwa roho kuna vita nyingine inaendelea lakini
unasema lakini nini ile vita umepigana nayo ndani yako?
Venye mi usema, wagetu ni raisi. Fika hoteli kibandaschi. Chapondodo wako. Imbule imshinde, seude.
Ish, man.
Manze, uoneza feel like msi ati.
It's so hard to be a man.
Finally, at least hiyo kitu. But I
love but it. I will never change it.
Hey, yeah, into a beast, man.
Hata mimi. Every day ni day na free. Ana nambianga manini ana kuzangwa. I'm very glad I was born a man, manze.
Juu kuna hakuna day day matafeni nini kununuliwa. Juu ni right. Yana inafaa kwa tu.
Hey, oh,
hey boy. Yeah. Wow. But of
course we are rich kid that okay I'm spoiled unajua hata appreciate kwa sababu anaona yeye kwake anajua umejaribu
eh una spoil la katao kako lakini ndio mwana appreciate what get to anataka kwa spoil la 5G's and say
sasa 5G's wewe babako kwa nini 5G's
kwa
sasa hey
fuka hey yangu ah hapo bana
hey unamaanisha wewe babako kwa nini it's so simple kitu babako hivi afford usiniambie
Fuke.
Ati yaifo. Na babako atumia kabambi.
Sasori ni moja. Unanunua iPhone na unajua kwenye nini STK tu liko M-Pesa. Sio unataka unapewa unashinda unaanza kusema mimi simu ni mbaya.
Juu kusikiza ngoma na iPhone.
Hauna pesa ya kununua ngoma kwa iTunes. Hauna hauna smartphone hauna hapo alafu dadangu tumia Nokia tumia pale Heater Infinix bwana zoea bwana ukisikia kuna baridi washa heater yako Infinix pale kupatie joto ati iPhone. Sisi tuna skate phone tunaona nikatu mnatoa sijini ni gani bwana. Sisi tumeshazoea ku pirate kila kitu.
Yes, hey, Mr. Lance, to pirate everything. Movies, games,
music.
I don't like lifestyle
to me pirate. Hey, say, I didn't
manage to get on a bambi
can assist him. Say, I'm going to go to
the joke. Yeah, man, I'm going to go to the joke. Spotify am going yangu najua vile nimefanya fanya rich kid ndio yana teta god damn today I ain't got no money to pay for my Spotify. I don't
got money to watch out to watch
out. Can I borrow yours
mjamaa anapata huko na subscription ya kila
mtu huko premium
ashangadi na
advert huko premium
ya advert
premium
ana kula lunch
huko premium na jai ona ukilipa jai sikia Dr. Jay Spotify
eh manzi lakini uko hapo
lakini wewe uko tu sawa. Yani yako kila kitu inakuja.
Learn from the niggas from the east manzi.
East ni pona kufunza inakufunza ku survive.
Lakini mademo wetu wameanza sijuji ndo gani. Wanaume wetu ndio zino wanaume zino ro jokes hapa. Ama mademo wetu kuna wenye wana
juu.
Lakini hao ndo sasa wanaweka standards zingine hata ziko juu ya kichwa.
So nimekuambia akiweka standards na ukipata guys weka times 2. Gender equality standards versus standards.
Sitaweka standards. Hadi tu ndio kuna kuangalia tu kawe ni scam.
Hiyo ni standards mzee.
Mimi kwa wangu sihitaji standards.
Anaona
ana kiburi tu.
Anajimnyalo anapata doa anaona eh wewe uwezi bonge shit.
Unaniambia kama nani?
Unaniambia kama
nani? Ati tukunywe Chrome. Unaniambia kama nani?
Tulinywe Chrome.
Mimi ndio
takataka for seasons.
Tuka wine.
I want wine. Red.
Los kati makali.
Wewe ndo mjaba ngapi?
Bubbling. I only do wine. French wine.
Yeah, bubbling wine.
Mi hapa kuna madi guys kumoja. Na naambia ngasi. So pull up kwa hoteli alafu saa kila mtu ana kitu weird utaona.
Yeah, as for me right now, nisha kula di crocodile feeling. Like, life is changing for the world, man.
Bro, mina pambia.
Hotel na mwambia kulete ugali samaki.
Sindiyo. Una, pesa ni yako.
Pesa ni yako, bro.
Nimekopa. Aki, babe, don't order that. You know, look, kono ndo unakula, tungo ni yako.
Misi kwa za vitu kenda
uti. Kwa unasikia hii mutoka wendo.
By the way.
Si kwa nakuwe ni utoka wendo kuku.
For real. Me, I don't. Me, the only food I like, na stay ya chakula. Me, tunenda na kutu chapo. Chapo zangu kukinde. Please see.
Anga tunafanya
ndaloya. Kula chacha pokinde.
Bro, huwa anasema hizo kibandaski.
Bro,
you are
only to uro tunakaanga karatasi.
Asia bana.
Bro, hizo
anaenda.
Bro, tujaenda nini kwenye kula chapo saba.
Tunarudi rematch. I think.
Alimoko November.
Mimi nilishindoni kumaliza moja.
Just yeah, no
what you do are your shit.
That's why I always say this.
Nataka turudi tena.
Sikia, rudia.
Lakini itakuwa round.
Tulia, rudia ulishindwa kumaliza ngapi?
Chapo moja.
Let's skin niggas.
Obya kweli.
Ana miss nigga. Unakula kitu kimoja kwa nini day?
Si kila mtu
apo personal. Zi.
So na December.
Zi.
December whatever you have
on your hand. Adisiaga mayo nomo.
Zote.
Zi zote.
Zote.
Umsa je pesa
bila kukuja kuna sababu kiasi yake.
Bro, ai bro, kwa sababu kapi moja umeshiba.
Umeshiba
moja umeshiba. Sababu
kiasi yake inakuwa mzito.
Wewe anaongea tu jo nasikia kitu cha story. Hajawahi.
Mimi nimeenda. Trust me, ndali kingatinga bwana. Nimeenda kwa tingatinga kusiaga mahindi.
Gorogoro gapi? Gorogoro ni
sio gorogoro. Gorogoro mahindi.
Unameka na kaa someone anatoka lavish bwana. Wewe bwana. Kwa sababu kule ndio tusoma na high school, aje kula ugali.
Ha? The fuck? Na naishi mbona?
Alikuwa akishapia nani?
Don't
mention the name.
Unataka kula ugali kwa class hii.
But today
nimekula ugali kwa kiasi serious.
Ajakula sembe.
Sijuangi gorogoro mimi naanga tu nakuuliza.
Ngoja uje maji kula sembe.
Unaona mimi nisipokula sembe after one day ama two jo nasikia.
Kwa wiki at least mara mbili mko nikula sembe.
Okay, mimi
mbili.
Ah wewe si wewe.
Twice.
You are not a normal man.
Sasa I'm saying that
he's like skin, bro.
Mchele. Mchele.
Bana
mimi bana nisipokula sembe at least sema tu 5 times a week. Si ati ni sapa.
Eh as in kukula tu
yani 5 times a week. It's more.
No, maybe nikaenda kuchikalisha hiyo ndio. I think.
Unaona mimi nipendi kitchen.
Yaani wewe ndio maana ndakuwa napika ugali. Ndio napika ugali na moyo.
Unataka kujifunza kufanya mambo yako.
Zili kupika ugali, najua kupika ugali. At least kuna vitu naweza pika zile basic chapo. Hata chapo pia najua kupika lakini spend.
Ewe ndio unatuna zile za wakati ya Yesu. And this the
one. Najua kunini. Unajua siri ya chapo ni kukaa, sio kupika.
Alole de mulikuwa mwongelesha kwa dirisha anafanya kazi yake. Ana apa kazi yake, you are taking notes.
Maana wa vijiji wa mimi.
Tulingia pale ndani akaniambia. Tulingia pale ndani akaniambia, acha nikufunze venye huwa zinaspinyiwa.
Vijiji kwa kupika ni wadeti. Ututu nini tunakupikia chai kama kupikia uji bana.
Ndio yeye anakupika chakula. Uliona hiyo meme?
Unaona mtu mzee. Anakupikia chai kama kupikia anakupikia hapo sasa.
Unataka kuniua?
Dembombe yake
jaza majani.
Lazima mtajua.
Mtajua.
Hey girls, I'm in Mulas kitchen.
No, I'm going to
today we are cooking chapatis.
Welcome to my YouTube channel.
And if you want some, you can just DM me. If you want some, you can just DM me. I'll tell you how to get them.
Manzi. I love who's got. Look on your story on social media. Na nikaona like Kenya sasa imetake. Niliona kuna time live imebaniwa. Sasa hiyo si wa TikTok hizo go live.
Eh, sika hivyo by the way. Yo, unajua mademo alichoma mwana. Mademo alichoma.
Watu wa sherehe wanapiga. Sikutaki waanze kuongea hapa, waanze kutuhubiria. Janasha anaona. Anza kutuhubiria hapa.
Hai.
Hapo nilikuwa sema by the way, nilisikia gavana inataka control hii social media whatever. Nilikuwa piga review alafu niko na wenye pia ntangwaje this dude. Kibe akabaniwa.
Na kibe likufala. Au kumpatia unajua lazima upo notice before nini yako i drop hiyo. Alafu sasa huyu madam wa Google ndio anakuja kuongea juu.
CEO. Alisema nini?
Ujenzi. Sikufuatilia sana Kenya alisema. Alikuwa sema kuna kitu I think ati alikuwa sema liberate or something. Ama ni complaints. Ah mimi huwezi juu.
Hakuna story ya kuna hiyo kitu nimekuwa nayo by the way. Google ainanga nitangwaje this thing. Hawaji kuinvestigate wanakubana alafu waende kuinvestigatea
ukiripotiwa
wewe mwenyewe ndo
wanafunga sasa wewe ndo unaleta evidence hakuna kitu kwa breach kama hiyo
so which okay. Does not make sense Google
sunaona so hata acha fight kuvisha channel nyingine alifunga tu channel nyingine
kindly Google make your updates of your policy manzi
you're
making us feel so uncomfortable while doing our own contents because there's no you're going to be telling us that everything is secure but the moment something goes wrong is out there just taking actions you've just banned or removed a certain content you need to update your policies in that everyone out here who is a content creator an artist whoever if you are to ban something kindly send a message through an email address because the email is linked to the channel so kindly send a message so to inform us if there is any breach or anything that has been done that is
a warning
yeah give us a warning
drop kwa sababu sasa itabidi venye kunaendelea naona watu wakianza kutafuta nini zingine za kufanyia content.
Facts.
Wengine wenye wako na terms better. Kwa sababu nao pia hawa majamaa terms and conditions zao zinakaa ufala. Kwa sababu mimi siwezi kuwa tina create content. Mtu kuja complain
kuniusu.
Mdrop, mdrop nini yangu, channel yangu. Amja investigate, amja niambia. And then una expect nita feel secure nikifanya niko platform
yangu. Kwa leo channel umu wako hard for it. Kwanza,
almost 500,000 subscribers.
Na umu msa likuwa napostujia how many videos per week.
Ujua likuwa na, ujua kenye. Kwa sasa kwenye walikuwa anawashikia, alikuwa naingia live stream 2 hours a day. So unajua hiyo ni watch time.
Watch time ame generate ni mingi.
Yo. Ya lazima ingie. Unajua uto tunini ndio tuna cut off, tunaweka cut off.
Tunaweka uto tunini dogo dogo.
Yeah.
Manze mimi na feel on that about social media. Mimi na feel YouTube inafaa update their policies at least. Msisi ati ana bring intangwazi, ana file ana complain alafu nyam.
Na mengi hata ni choki.
Eh, maybe it's hate. Msisi.
Sababu ya kibe nayo ni choki.
Eh, true.
Si alikuwa nasema ni corporate, alikuwa nasema ni corporate walimwangusha.
So nikasi matu kuseme, unadunga content yako alafu, maybe una dance, ndio? Maybe una...
Machine sana.
Eh, maybe kuseme ballerini, nitangwa hivu?
Zee, cabaret.
Ha?
Cabaret.
Zeno sikipanyi mwenda.
Simchomee kwa camera.
Don't say that.
Dancing ni ballerina kwa...
Bale, ya.
Amel bale.
Ya, seme ukona mashori zonye. So unajua hiyo dance nataka msia na vaa certain kind of clothes. Sindi? Kuna tungo fulani pale. Kijana una smile kitu ngera ongelelea nini. Kijana ajua ongelelea nini. So then, unaika videos alafu unajua. Nowadays, content wa soa naeka ni ina aim a certain. Men. Mademu waki upload content ina aim men wa thirst. Okay, that's the thing. Demu msana kama na. So maybe unatumia that tactic. Maybe alafu mimi pala back left on up, hana uja mga atupimu. Nanda na, natuma copyright straight. Not copyright. Nasema, hii content ni misleading. Wasa uja investigate, washa kubana, washa drop down hiyo, drop hiyo content. Na hakuna kutumba umefanya. That's like any rule. Si mwondo hiyo dance inakuangali. Wezi enda morning run na jeans. Uweze enda kudansi.
Kikimbia aje na jeans
ato. Sindiyo. Sindi the same.
Kudansi samaki
bo. Kudansi balees.
Kudansi balees
na fashion. Bana. So ndo unasema hawa. Sia wache kutumia this old mentality yeti. Mi bro sija kwambi ukuje pale. Wendo umejileta.
Wendo umejileta uone content. Sija kuforce uone.
Yeah, no, by the end of one thing.
So wendo ume kuforce uone your content.
Jafosi wa.
Ujafosi wa. Umekuja tuka lafu. Man, kama imekubosi.
Hadi ndio kwa maana ya kuleta ngele ni I'm not interested hivyo. Unaweka
can we keep bringing this content?
Inakuuliza.
Manze, hasa wanafaa up game yao kindly me by name. Sana sana ni kindly
sana. Mimi naona future content creation watu wataenda kwa platforms zingine.
Si msikia kuna hii wa nini? Wa Africa.
Ndio hiyo sasa. Kwa maana zamani poa ya ku stream.
Because it's made for Africans. I think nitajua venye nita. Tutaanza kuingia live stream very soon. God bless us. God bless us.
Pray for us, man. Pray for us. Imagine seeing me live.
Real time.
Imagine.
Wana kijana mrefu.
Man.
Wana venye anakuanga mrefu.
Shit. Najua mnataka kunana live, mnatuma hapo text na zisoma. Unafunga celeb.
Unalitaringa
kwa blog. Family. Just don't worry, man. Be patient. Unakamu. Vitu zinakuja. Mambo vulai.
Ya memkumishiria siku nilikiza. Watanzania wanafunzo waje chemistry na Kiswahili.
Kemio.
Kemio. Hii wadi na sound 8.
Masu tunachanganya kemikali.
Wewe
ushe. Ipi na ipi.
Ushe ambio kitu flani. Ushe ambio word flani na Kiswahili ukasikia. Ah, hii wadi na sound umeni. Tusi.
Mzee.
Lakini ya. Unaona? Jana msenge. Lakini ungembe you're stupid, unasikia? Ushaambia you're stupid mbona una
kwa crowd? Sikia tena shoga mimi sipenanga mzazi. Wanya hao kwa ati ni friend. Wewe sio jaribu kuniita shoga. Mimi nakupika.
Ati shoga angwa.
Wewe.
I tell you shoga. Wasi wanafahamu mind the lingual wanatumia.
Unajua wao shoga manisha rafiki akuja Kenya shoga is a whole other thing.
Hata cost iko hivyo.
Ah, wao unajua wao ni katu wa TZ.
Azi, but cost
si bosa. Na pia hao ni mashoga tu. So, nikaona nimetulia hivi nikakumbuka
nishapata kitoweo kakangu, nishapata kitoweo, toweo ni nani? Alafu katachona abortion. Lakini your topic, that was the best topic nilioibuzia. Shout out to Nancy. Thank you for coming by. Shout out to you.
Hiyo by the way si kwa kwa nime travel.
Manzi. Mpaka ananga tu pale YouTube na check manzi. Kijana tu pale alikuwa na smile.
Alikuwa na deni. I'm smile day. Smile machine, you know me.
Manzi, but that episode was wild. Mpaka response ya wasai iko dope. Ilikuwa dope in terms of everything. Na by the way naambia the family wenye wamekuwa kitu support, manzi, I appreciate it.
Thank you.
It's not for granted, manzi. Pia nina jamu na enjoy. Ikikubamba share. Manzi, it was... Yo episode na kuambia.
Usiwane kitu mzuri peke yako.
Sipos. Nini wale mnatumanga nukza mademwe? Hindo mnatumia. Alaku mnaza kwekelea nani entanguaje di gaubare. Mnatuma alaku mnaza kwekelea di gaubare.
Atutuma angi. We used to.
Lakini mademu. Lisa mademu watu wanasama watanza kuzituma na...
Eh, mse. Usoi
tukumwa. Anaka watermark. Akitumia ijini zipate kwa mula, anajua wendo ulitumia mula. Na mula ya zato zikitumwa zipatikane kwangu.
Squeeze yata viewers isaidi. Akitumwa viewers wapiga screenshot.
Oh!
Hey, baby.
Anatuma kidelete.
Izo za viewers, ama unapata kama hizi WhatsApp zaitu watumia. Unaweza bypass viewers. Ka FM, unaweza bypass viewers.
Ani FM na inaitambua. Naitambua hiyo kushina nyingine kwa cheat code ya maisha yangu bwana. Eh, mbaya sana. Ai pale. Ah,
sisi ni WhatsApp ya kawaida nikijua
kuna. Anyways, mnafilaje vile government ya ina ban shoe exportation because me
nilijua
ni bambi. History ni bambi by the
kuban exportation.
Importation ya shoe.
Wacha niseme hivi. Gava inataka kugrow.
They are only come.
Inataka kugrow market hiyo. Yeah. To some extent unaelewa what the government is trying to do.
Exactly.
So,
unaona and unaona venye on taxes au tutakuwa na import vitu kutoka nje. Nchi yetu inataka market yetu igrow, tuachange kudepend on the West for a lot. We depend on the West for a lot and it's not good. Unaona?
So
neza commend the government for doing that. Sasa sasa please ka bata nini sasa?
Bata iko hadi India.
Bata is a Kenyan company.
Yo ni Kenya. Iko hadi
India. Spear kiwi iko big. Johnson and Johnson. Isimia Kenya, hii Kenya.
Hii inakuanga tu hapa.
Tika.
Pali umapitianga. Kikamimu. Allsops.
Oh, yeah. Oh, yeah, I know. Johnson
and Johnson.
Ah, mina feel. Venye gawe na do it. Kwa mineza.
Recommend them for a
while. Kwa sahi imagine venye hawa sewa likuwa mezo ya ngawa, wana tupatizo vitu ni kama mungu.
Unjua sisi tunakonga kaa dump. Yani ilikuwa ni kaa sisi ni dump ya zile vitu wazijafika standard huko kwa wana zikupa tu.
Alafu unakudu unapigua fosa. Fosa reject huko unani mali ndugu
yangu. Wao umepigua bei mzuri umuzi wa dhao mbili pale mse. Unasema hini deal siyezi pass. Kiatu after mwaka makraks huko.
Ndege imelandi. But mina feel, mina zwa, some people ina feel awkward, but nasema, ita open ideas.
Watu sasa wataanza kufikiria huku. Badala kushinini, unono, ita create actually job opportunities for us.
Na ita kwa something good. Sijika mbile nakale kagari ka hustler.
Kale kale kadogo ka...
Kano ito hustler, ngilipatano nako hapo koma. Ilikuwa nianguke kwa barabara.
Gari gani yako kana za kiatu?
Yako kana.
Anaona ita vibaya kiatu. Ruto, I am not with him. He's not my He's alone.
Come on, man. The khaki hat, man. Truth be told. It's a car, but it looks like a shoe.
Man, the show like you guys get caught up with a bad boy, like you go
back. Come on, I'm a guy who ni mada. Kalo tuto Suzuki tu dogo, akina Suzuki out.
I see you niko na mbeka kibondo na pakaro.
Kigomo na unasukuma tu hivi inarudi nje.
Man. But mimi nasema the way we are heading as a country it's a good step.
I don't know. Because I wasn't a fan of that dude, but I can find even man, you know. Maybe
in as much as politicians always lie, you know, CCD. In as much as it mobs Jafanika, we could expect politicians lie, but at least one, I'm saying, I put in at least an effort.
But do you still have to ban shoes? I'm not sure about it because, like, I need my job I need my
Import Amazon, import duty.
Bro, I don't give a fuck. I'm ready to pay anything. If I'm my Air Force, if I'm my Jordans, if I all those sneakers, your B22.
See, I just ban. But you don't tell me because I'm banning you completely.
Ni import duty actually.
Yeah, ina. So
import duty, anything.
Importation means. See, I don't ban.
Unajua, see, we import now. Like we export vitu zetu. Now like buy vitu zetu. Unapata vitu zetu zikitoka huko nje zina nini zinapigwa vita. So naona hadi kasa hiyo anataka kufunga horticulture kabisa.
That the fucking thing was talking about.
By
the
way,
you look to me kwa nataka ufanye.
Acha kwa sababu tuna grow flowers isaidia you know, nani.
By the way, you wanna say the previous episode is about
I talked about this. No.
See last episode ndio.
Pandeni mahindi, Yes bana, what the
fuck? Nataka ngano.
Mngefikiria hivi kitambo, man.
Convert nini zenyu into vitu zipi?
Na since tumekaa up na this idea government, we are kindly jobless. Employers. Yes, we are jobless.
We are good at
job. Tuandike kazi.
Yes.
Manza sisi tunazo kitu last time niligo wild jail, you need to notice. Bro, unanonga mogwa? Unanonga mogwa?
Ushinanga mogwa?
Nanuliana.
Aje mamangu sije mnunulia.
Manzi!
Ati Valentine's nilikuwa nazipita.
Tunatumia hizi prof, man.
Hapana.
Machangisho kwa
nadana is enough. Baba ni ujinga.
Nilikatini nikapiga sabu. Ndio inatumia kwa mmoja mahindi ina a lot of care. Aina lot of care kama flour
ina need ingi. We bembeleza kama
kwa greenhouse. Roski hizo vitu zote. A certain temperature
lakini mahindi miezi 3 msee ushaanza
kwa. Mahindi bora maji.
Unaona kwa sababu ya kuwakajua hivi wana harvest mahindi kwa harvest.
Manze. Thank you government for thinking about banning horticultural exportation. I salute.
Sababu hata kuna competition hata kwa horticultural exportation. Kwanza Netherlands msee.
Netherlands ni kato. Netherlands ni nini?
Hata walitoa. Hata walifunga.
Kinda, I'm not even sure, but
see, I'll just... Lakini ile, bado kuna nini, kuna competitions on the world market.
Ukweli.
Ya, nini ya flowers. So nimna, flowers, it was the end, at least push is the end as much as zinani.
Nimna feel sad of, as where we are, nuna change gani iku ingine?
Change ingine in your government na
pangu? Yeah, in general.
Gaaan.
Wapandisha mafuta kabisa.
Nini?
Mnateta nini kuhusu mafuta?
We have come to the end of the podcast today.
Huu kijana huu anafanyia, anafanyia gava hakuna.
Unaona gava.
Unafaa kwa
sababu gava kitu kifanya fiti ni kutoa hiyo subsidy ya mafuta. Kwa sababu subsidy ya mafuta ilikuwa cost a lot.
Hiyo
venye walikuwa kupatia na subsidy ati yao ndo wanauza mafuta, wanapeana mafuta and then unapata wanalipwa watu wanakata 30 bob. Hiyo stuff unaona wakata 30 bob pale tunaangalia ni tangapi zinatoka. Hiyo ni some mob stuff. So hiyo pesa wacha reinvest hiyo place nyingine. Mafuta venye inapanda na nyinyi na watu wanateta. Kitu mimi naweza tetea tu watu ni kiasi. Other than that, mnalia wengi wenu hata hamna magari, mnalia nini?
Au usishuke watu ndani
ya. Eh, wasiongea kuna magari bro.
Zii.
Kenya anaona pesa
yake. Ona sio ronga kwa kuna gari. Wewe personal.
Ni personal. 24.
Eh. watu wengi wanateta ni watu wanatembea. Mimi hiyo ndio kitu nilikuja ku notice. Ama ndio
hapana. Na jambona, na jambona.
Watu ina affect, you say
jua.
Na mbona hapa kuongezea ido? Na unalipa fair extra.
Imagine, bro, imagine.
Fair ina depend uko wapi? Uko fair Japan. Personally unajua uko fair Japan. Kwa sababu already huku fair iko na haya. Ujue fair kwanza hizi mawatazo nini? Fair ina kongo na haya sasa. Which means the moment after inaongezeka uje notice mafia imekuwa ikipanda na fair imekuwa tu standard. Kwa gari ilikuwa ngatu 100 gari ni 100 tu standard. Sababu already ni ona haya sasa. Sema kitu inafanya saa hii fair inaenda inaanza kuuni. Nini inafika mapema. Rashao.
Oh baby.
Sikuzo kingia tao saa 8 ilikuwa kitambo ilikuwa machoni. Sasa ukiingia tao saa 8 ni 60. Unaona? Lakini ukiingia masaa saa 6 ni choni tukaka.
Oh, yeah. So gari ina make sense tu.
Yenyewe hapo. Sababu watu wa nini utengeneza profit mob sana. So ile profit wanatengeneza, I don't think wata complain as much. Yes, najua inaumiza kwa sababu sasa profit inapungua, yes. Lakini bado wanatengeneza profit, that is the point.
Yeah, guys, that makes sense.
Na ujua watu we, mafuta itapa, hakuna mafuta, sama nataka tu, that is actually,
kitu watu wanafaa kwa hivyo. Kwa hivyo kwa government
ni? Zii, hakuna mafuta dunia mzima, si eti ni huko peke. So, mliulizwa Uganda, mafuta imepanda. Umesikia mtu yote complain?
Ngoja achana na hiyo story. Na Mkenya mwenye alitengeneza diesel na plastic. Yes.
Mimi naogopa, unajua kitu mtu anaogopa ni if it's not tested unakaa ujue itaharibu gari yako.
Eh, by the way. Unajua, but still ungefaa wamsaidie.
Maybe test hiyo. Unajua hizi vitu, unajua mafuta kuna wenye. Sasa ikiangaliwa and then ukujupata. So hata tukimalizia, I'd like to say thank you for all the support. Thank you for watching this season 1. We appreciate. Sawa, ngoje coming soon.